kio wajua kambi kapula
kampani yangu kindamba bwana
we mwaso mwisho we mwaso mwisho mwaso mwisho mwaso mwisho kote fanto kikosa mpachafu kukwa tanya salani shoka moja mbuchini oi ayo mpo kwa chante Texas bilani we mwaso mwisho Ema uwezo na ya kunjani Ema mwole misa mabomu Na ya kunjani pelegi panka Na ya shansha Haidi ya baba mazuna Na ya somebody momo Na tukare wapi Na serikali ya kawe Na serikali ya mwenge Mama alito iyo Na serikali ya buntu Na ya chakuyo
Toba
Na ya chunche
Toba
Give on come on cause I wanna find a bong qualify Roll on the catch a cobalt, no joke in Dubai Paris, man I wanna do this, police Tutu Chap 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 chawani wanetwa shatupwa mwana tukanjajila kisa maisha kisela na wazanishi vipi nishi wapi nifae vipi nile vipi kivipi singelea ilipi ama bola niuze vipi wanatuzalau wanatuona wauni mepandisha dao sikeli milioni kumi
wanazalau tamaduni
nipotetwa nasitia kapuni bola niishi kivyangu Hata kama usawa unakaba Nalia na moyo wangu Hama na haba ndo ujasa kibaba Nimestuka na kulupuka Na tupashuka sipiti nja zao Jia zao zinanyuka Na manesi ya pokuwao Nikipata na shukulu mungu Nikikosa na shukulu mungu Semtem silali Napika umasikini zinyali Sita kikulu lichini Isi temu satari Muzika pigwa kabali Na malaya walali Sungu sungu walali Vibaka walali Nitaishi vipi kista Na malo sina chapa Nitaishi vipi kista Na malo sina chapa Nitaishi vipi kista Amologo Na malo sina chapa Nitaishi vipi kista Na malo sina chapa Bado sina ela chai na fizia kipo Na shuka lake masai misi na godo Na chumbo siseme bai subili jumul Shawali siseme bai Bado sina ela chai na fizia kipo Na shuka lake masai misi na godo Na chumbo siseme bai subili jumul Kipensi siseme bai Netaishi vipi kista Na bado sina chapa Hemolo diolo Kista Mtuwala Bado sina chapa Sirikade ni wala Echanta vampa Echampioni sinipiwawe Akishuma wida Echacha Emwazo mwisho Akulichatu Emashonja Ejichome Eyompo Ebaba msela Eponte baba iki Ezinka Ivana kishua Etempo mauzi Hizo 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 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 1 Mwene tukanjajela Kisa maisha kisela Na wazanishi vipi Nishi wapi Nifae vipi Nile vipi kivipi ailipi Hama bola niuze pipi
Zombi na ngata Motu sina
bali Bado sina ela chai na vizia kipo Na shuka lake masai misi na godo Na mchumbo siseme bai sibili tumo Ede
Paso Pawena Chaksi Chanika
Ede Bukali
Ede Msi
Ede Jagia
Ede Mpo Ede Kiwala Nichimwabia Ede Kidugi Ede Msailo Ede Mpemba Ede Kumbuko Chanki Mdoni
Ede Madenge
Ede Mwazo Mwisho
Ede Kukulugwa
Ede Sonjalika
Ede Sine Bokani
Chaba Chepsi
Tomichama
Kula Sini
Baba Ibrani
Izo Sini Macho
South Africa
Shomani Bofu
Mada sene la chai na soge kipo Na shoka la kema sai mese na ngono Na chumbo se seme bai sibili jumo Mana za chapa Kote fa choke kof na mpacha po Mdi mba sunguti Maji matitu Ebagia moyo MC Lavenger Izo MKBT Atafraji South Africa MC Abini Potesa
Kampani yangu kindamba buwana.